abakungana nari ntore nagira kumuco narezwe neza yarakarorero urungano uwo mwana nikibasumba yari yarankunze nanjye nkamukunda nagiraga umuco narezwe neza intangarugero murungano yitwa Oh,